Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari katika redio ya inyangenews.com. Mwanahabari ni Majeshi Rioni Ainesha. Asubuhi ya leo imetumia saa 12 na dakika 37. Tunaelekea saa moja kasoro dakika 23, tukitarajia kwamba tunamshukuru Mungu leo asubuhi ya leo kwa sababu ameweza kukidhi maisha yetu na kuyarinda na kutuweka vizuri, tukijua kwamba tunaweza kuendelea katika maisha yetu ya kila siku, na wale waliopoteza maisha tunawatakia kila la heri, tukisema kwamba Mungu Mwenyezi awabariki na watakase na aweze kuwasaidia katika hali zao, lakini mzingatie kwamba mtu akisha kufa anakuwa hana lake, hawezi make any decision, hawezi chagua anything. Ni kusema kwamba mambo yake inakuwa imeisha na imeenda mrama hivyo. Kwenye kwa sababu mwezi mtukurikira katana kuri gatano kwingira neza kwa muri amahoro kandi horeta kimana nyirengabo abitayeho kandi akomeza kubagirira neza mu gitondo cyano, ndetse tujye kubagezaho ubuhamya bw'imirimo myiza uhora witeka kimana nyirengabo akomeje gukora ku mwami Kigeli Ndori umuhanzi Majeshi Rioni Ainesha. Akomeje kubonera no kubitaho dusuhuje Abigail uri ku mugabane w'Uburayi n'abana, uhora witeka Imana Nyiringabo akomeze kubarinda no kubitaho no kugira ngo abahe ibyo bifuza byose. Dushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo ku mirimo myiza akomeje gukora ku mwami Kigeli Ndori, imirimo myiza ikomeye cyane, ariko kandi cyane cyane mu murimo we. Twongeye gushimira mwene data tudashobora kuvuga amazina ye kubw'impamvu z'umutekano. Ntabwo twari twizera ko abega bari bemera kabisa ngo binjire mu ikarito tupfundikire kuba badashobora guhungabanya umutekano, ariko kandi leta y'umwaka gara Paul Kagame turayishimira ko muri iyi minsi basa nk'aho bagabanyije ibintu twakwita drama queen, ibintu byo gushimuta, ibintu byo kwica kubya hato na hato, kubera ko uhoraho iteka Imana Nyiringabo yatanze deadline y'ubutegetsi bw'umwaka gara bizaba arimo kwa 12 in December this year. Ni ukuvuga ngo ukwezi kwa gatandatu twatangiye, iminsi mirimo iragenda irangira. Uyu munsi turi tariki 8 cyangwa 9, let me confirm, nabashaka ibintu byo gukekeranya, ya ni tariki 9 June 2026. Muri kumwe n'umuhanuzi Majeshi Rioni Ainesha. Ingingo zirindwi uhoraho iteka Imana Nyiringabo yatanze yavuze ni ingingo zibwira umwaka gara yuko agomba guhagarika ibikorwa byose bijyanye n'ubukubaganyi cyangwa n'ubugambanyi, cyangwa se icyo twakwita domestic violence ibirimo ibintu bitandukanye. Muri domestic violence hashobora no kubamo assassination, hashobora no kubamo kwica no gufunga. So in this month, even last month of May igiye kurangira, byagaragaye yuko abega barimo bitwara neza mu bijyanye no gutangiza ibiganiro n'imishyikirano nk'uko Uwiteka Imana Nyiringabo yabitegetse kandi yabivuze. If they didn't, I'm not a loser. They will be a loser. Actually, I will never dismantling and I will never blown. Instead, they will be blown in my place. Ariko rero biragaragara yuko abega barimo kwitwara neza, bajyaga batanga impamvu zituma ba bloggers bo muri gakondo bakiranutsi, bloggers bari hanze y'igihugu bagerageza gukorera za kashi mu rwego rwo kunenga leta kubera ibikorwa ikora. Muri iyi minsi rero kuva hatangira gutangazwa ibintu bijyanye na talks between King Kigeli Ndori and His Excellency Paul Kagame, basa nkaho bashyizeho ka break, wamekanyagia kiasi. Ni kwamba inaonekana ni kama hawaendelee kufanya zile vitu walikuwa wakifanya ambazo zinakiuka sheria za haki za kibinadamu, the human right against rule of law. So ni kama sasa wamejaribu kupunguza. Inaonekana kuna roho nzuri, kuna weather, the weather is like green light. The weather is like green light. Urebye na za views cyangwa viewers cyangwa visits and visitors ba visiting as a bloggers, bloggers criticize the government, current government of Paul Kagame, ubona ko views zabo zagabanutse. Ndetse urabona yuko na Jean Paul Turayishimye bamute hejuru, ntabwo azi aho abantu baziganisha, ibintu byaramukomeranye cyane ku buryo ndetse no kwa Rwigara bamaze kumukemanga dukurikije ubuhanuzi buvuga buri munsi. My dear, let me tell you this. Kwa Rwigara shobora no kubyandika mu nyandiko nkavuga ngo kwa Rwigara babyange, babikunde, babyemere, bazanshaka. I am 100% sure. Bazanshaka kandi bazapfukama. Ibi ntabwo ari ibanga, ibi ntabwo mbivuga mbihishira. Reason why nkoza no makuru ni uko ngiye kubaha ubuhamya. And I believe, strongly believe, and strongly talks that this will happen. Ntabwo Jean Paul Turayishimye uyu munsi wa none yagombye kuba arimo aterwa hejuru kubera ko yari yamaze kugera kwa Rwigara mu baherwe, yumva yuko yamaze kugera iyo ajya, kandi mu by'ukuri baramwitayeho, agahindukira akabagambanira akabica. Naho njyewe ubaha amakuru nkababwira ngo mwirinde, ahubwo bagahindukira bakandwanya. I will never forget that Tabitha Gwiza, she told me, ubwo namusabaga yuko habaho ikiganiro mpaka hagati yanjye na Munyandi na James, yamwe ngo ibyo byaba ari amatiku kubera ko ari abakono bene wabo, kubera ko bafatanyije gahunda yo gushaka ubwami no gusimbura umwakagara Paul Kagame. Ubwo naho mukanye turakomeza. Lagano. Omukomeza kumvanisa soma do awari umuhanzi ukomeye cyane muri gakondo y'abakiranutsi waje kwitahira uje kubasomeza mu tugurugi ra gatanu kuri gatanu beza mugezi bwa minota cumi n'itatu muri kumwe n'umuhanzi Mageshira wa Yesha byaranyuma byose byabaye arora we kanatembea vizuri oje anana aguaye igoye ekuarira yakagarara bakundwa twongeye kubashimira mwese mu tugurugira gatanu kuri gatanu muri kutwumva kuri inyangenews.com meanwhile egreatnews.com irimo gutunganywa no gukorwa neza cyane in 21 days 24th it will be upline all online. Twongeye kubashimira mwese rero tubahaye ikaze muri ikiganiro twongeye kubashimira rero turashimira umuterankunga wacu waduteye inkunga gukora ibinyamakuru byombi egreatnews.com irimo gutunganywa ndetse na inyangenews.com turi gukoreraho uyu munsi wa none Inyange News Radio. Turamushimira kandi turamusabira umugisha uhoraho w'iteka Imana Nyiringabo. Uno mugabo ntabwo twifuza kuvuga amazina ye ku mpamvu z'umutekano we cyane yuko n'ibyanditswe bivuga ngo bavuga gutera biravuga ngo gukorera umugisha mu ibanga gukora umurimo w'Imana mu ibanga bitanga umugisha, naho iyo bamaze kubishyira ku karubanda ukavuga ngo ni njye wakoze ibi n'ibi ni ukuvuga ngo ibihembo byawe biba ari ibyo ngibyo nyine byo gushaka kumenyekana no kugira ngo abantu nyine bagupraising. But this man he requested me to reserve his name no kutarishyira ahagaragara. Uno mugabo yansabye ubutabera last year yansabye ubutabera mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa kabiri, ariko yaje mu gihe na za magigiri zirimo uwitwa Bakundukize uturuka za Cyangugu harimo magigiri uri Kakuma uwitwa Mandela Mpenzi w'impunzi ushinzwe kuyigira abega, naje kumuha file number ubwo yaje ku complaining avuga ku impamvu yibaza impamvu Rwigara Senaporo yahawe ubutabera. Let me tell you this guys, muri ubutabera bw'uhoraho w'iteka Imana Nyiringabo mu ntabwo ubutabera kubera imirimo, ntabwo umuntu ntabwo ubutabera kubera idini, not at all, just your deeds can save you. Noneho in that moment nibwo uyu mwene data nawe yaje muri icyo gihe baje icyarimwe kashize iramiminika, ubwo hari na kashize irimo guturuka muri Canada kwa Rosette Uwamariya, of course she's a Rwandan spy, yasabaga nawe ubutabera ariko noneho Imana iza kumuha nyine kumubwira ko agomba kongera kwishyura agomba kwishyura amayero ibihumbi cumi na kimwe na magana inani mu gihe we yari yishyuye amayero ngira ngo ni ibihumbi bitanu. Zo ntabwo rero Uwiteka Imana Nyiringabo ntabwo yabyishimiye, yashimye yuko yakongera akishyura amayero ibihumbi icumi na kimwe na magana inani, ubwo bikaba amayero ibihumbi cumi na bitandatu na magana inani, agahabwa icyitwa fully God's justice. Ntabwo rero yabishoboye, yarabinaniwe, nubwo yari magigiri I don't care. Icyangombwa ni uko ngewe nkubwira ibyo Uwiteka Imana Nyiringabo ategetse, once you fulfill it and then I can deliver or the God's justice delivery of your services, ninakupatia na story inaishia hapo. So uyu mwami data rero in that circumstances yaje muri ubwo buryo asaba ubutabera arabuhabwa, ariko noneho urumva baje icyarimwe in the same time, the same month, the same week. The prophecy has been tracked that two of them they were Rwandan spy. So I didn't believe this guy, the third one, uyu witangiye gukoresha ibinyamakuru ntabwo nigeze mwizera, nawe naketse ko ashobora kurema gigiri. Burya mu buhanuzi, ubusobanukirwa bitewe na your status. Iyo hinjiyemo rero bias cyangwa virus ya za magigiri, ni ukuvuga ngo ntabwo wita kuri positive, ahubwo wita kuri negative against your life. In that circumstances, nahise muha file number. Muha file number kandi yamaze guhabwa n'ubutabera. Na Mungu naye ni nani? Aho Imana ibere igitangaza rero, he did something for him or he did something to him, and then this man recently, last month but one, yeah, last month but one, it was a month of the April, he contacted me. Ambwira yuko hari ibyo Imana yamukoreye. God has been done a great things to him through his justice, so he want to thank God by doing something. Nibwo namubwiye nti ibinyamakuru birashaje o bla bla, twarimo dutegereje yuko it's been ages, around 2 years ago, dutegereje yuko codes za PHP ziba updated. PHP ro baje gukora upgrading, after being upgraded ntabwo WordPress bahise nabo ba upgrading, it's been take time, byafashe umwanya. Then I told him I need to redesign inyangenews.com and egreatnews.com, and then he committed to be sponsored of it. Atanga rero izo sponsoring the money. Ibinyamakuru birakorwa n'ubiru biratunganywa. Yeah, I didn't remember. I was just thinking that this man, ashobora kuba naramuhaye file number if I remember that. Ku munsi w'ejo horo iteka Imana nyiringabo ambyutsa saa 8 z'ijoro, n'ubu ndabyutse saa 8 z'ijoro kubera ko hari akazi kenshi. Kuva twahindura domain name SS Inyange News SS tukajya kuri Inyange News single S. So many things has been happened. It's affected the picturing, it's affected so many things. Yeah, urumva rero n'abantu gufungura inyange news.com birabagora, ariko abenshi ntabwo bagikunda inyange news.com kubera ko iriho imanza zitabera kandi barimo gucirwaho iteka kandi barimo kubibona live. Inyange news.com can translate over 20 languages, indimi zigera kuri nka 20 no kurenga zishobora kuba translated on inyange news.com. Then God has been spoken to me and he talked to me and he told me that I have to remove the file number against that man who has been sponsored the redesigning newspaper or the portals, Egret News Portal and Inyange News Portal. Then I just wake up. I went on my laptop, I opened, I make a research. Of course, harimo no gukora editing, picturing zabaye disabled zitakigaragara, so many things, and to edit some files numbers, but it was ahantu hari amanyanga nyine muri za files numbers, it was 309 and 3010 and 3011. It was clear. Then I did that. Through that editing, naje kugwa rero kuri file number ya mwene data, naye namuciri witeka. Immediately I informed him the information from Heaven News Media Agency, the way God has been talking to me. He told me that I have to remove uyu abaye umuntu wa gatatu, if I remember, ushobora kuba ari umuntu wa gatatu kuko wa mbere mu bantu nyine bari I can call them distinguished, cyangwa abantu babonye abantu babonye ubutabera bari bamaze gucirwaho iteka. Uwa mbere ni umuntu witwa Dr. Martin Luther. is a black American yaje gucirwaho iteka kubera ko muri Catholic documents naje kugura document naguze around 200,000 n'ibisago bari baramushyizemo nk'umutagatifu bamwita umuntu wabo, but he wasn't a member of the Catholic Church, but because of his name they wanted his popularity, so to use his popularity to gain something from his name. Yet they are the ones who planned and made a conspiracy theorist or treason against him. Uko niko ibintu byagenze. And then so hari o Dr. Martin Luther akaza arwigira sina Paul nawe yari amaze guhabwa file number amaze gucirwaho iteka kubera umuryango we. They misbehaved ba misbehaviorinze ukuntu baransuzugura babona ko nta gaciro mfite bla bla bla, byaje kubagiraho ingaruka. Amahoro Rwigara aricwa arapfa, ndetse n'ubu buhanuzi bukomeje kuvuga yuko the family of Rwigaras as in Nepal they are struggling to survive even if they have a lot of money, but somehow somehow they are still struggling. Ariko ubuhanuzi bukavuga ko bakomeza guhisha their situation. Urumva hari ibintu muba mugomba ku understandinga. Kuba ufite kashi nyinshi kuri kuri account, it doesn't mean that you can't face challenges. You may face challenges either spiritual, even though you are settled financially, but mentally, in a business, in a social life, you can be confused somehow. Bari batangiraho gukora utuntu tw'utugahunda, kwegeranya abakono, kwegeranya abakara, kwegeranya abahindura n'indi miryango ngo barebe ko bagira icyo bakora kugira ngo basimbure umwaka gara. But since God has been declared that the King Kigeli he will replace umwaka gara Paul Kagame, and God has been determined and declared deadline of the His Excellency Paul Kagame igihe azarangiza, it is in this year in December. I don't care about it. Nibyo biramureba. And then I announced. So icyo gitumye nkora amakuru ni iki rero, ni two things. Ni ibintu nshima ho leta k'Imana nyine ngo bakoze kandi bikomeye cyane byo ku rwego rwo hejuru. Uyu mwene data yakoze ibinyamakuru atanga kashi, n'ubakomeje gutanga kashi kandi zifatika zigaragara ibinyamakuru murabona ko ari ibinyamakuru byagutse, kandi ni ibinyamakuru bigiye gukorera muri gakondo y'abakiranutsi bizahabwa advertisement. Reason why twashyizeho advertisement space, kuva twashyiraho izo advertisement space z'amajigiri z'abashambo za Kayumba Nyamwasa bahora bandika ku munsi w'ejo handitse witwa Angelina, n'ubushize yari yanditse, nyuma yaho ndamusomera mwandikira mubwira ko ari Majigiri, noneho yohereza uwitwa Alice, mushobora kubibona muri mu manza zitabera 3 3 double double 1. Na n'ubu twatangiye igice cy'ubuhanuzi n'imanza zitabera z'Uwiteka Imana Nyiringabo 3 12. And then abashambo rero bamerewe nabi cyane kuva twakoze na comment cyane zijyanye na Serge Ndayizeye na Jean Paul Turayishimye bla 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 bira biganiro byabo. So iyo wabonye rero meetings on point, they believe and they believe that I am a political analyst. Ama analyse yanjye arakomeye cyane ku rwego rwo hejuru, barayuha kandi baratinya. Iyo mbikoze rero uhita ubona ka email ka interfering, kukitera ubwoba. Ibyo rero ntabwo nkibikorera kubera ko all my email are protected 100% sure. Mfite email zitandatu zose zirarinzwe, nta nimwe ishobora kuba penetrated by hackers. Sabera barana ariko muranga ngira kagarana
wakabaje
ari cyaje mu butayu bagiye But one day, one day, I swear to God, you will pay it. One day, one time, you will pay it. Bakundwa kwa tuwenje kwa shumura zi mudhuri kila katano kuri katano visi baya saa moja na dakika tatu katika studio za radio inyangenews.com. Tunawakaribisha nyote katika studio zetu na katika habari hizi ili muweze kutufuatilia na kusikiza kwa makini. Turashimira hoite uhora hoite kimana nyine ngabura kumeje gukora imirimo ikomeye cyane. Ikibazo rero cy'ibinyamakuru cyararangiye, nibyo twarimo tuvugaho. Umwe neza tuhora hoite kimana nyine ngabura yategetse ko file number zikurwaho, so ni ukuvuga ngo ariko izina rye tuzaritangaza ni dukura file number. Ni tukora statement yo gukuraho file number, ariko tushobora gukura gutangaza amazina ye mu buryo buri bwa abbreviations, tugakoresha wenda izina rusange rizwi riri popular mu bantu, ariko wenda izina ry'umuryango the family name we can use abbreviation kugira ngo libe litamenyekana ryose muri rusange. And then haba umuntu wa gatatu, iyo ni inkuru ya mbere twabagezagaho yuko hari umuntu wari waraciriwe hiteka, and then God has been delivered justice to him because of his deeds. Imirimo myiza cyo cyo mbona nyandikiye imbere urumva hari hashize umwaka n'amezi nk'atatu, let's say that 15 months. Bona umuntu arangende yambwira ati yewe wampaye ubutabera warite kimana nyine ngabo hari ibintu yankoreye. This guy nzi umurimo akora, nubwo atigeze ambwira umurimo akora, but I know him, but I didn't disclose to him. Even imwandikira namwire nawe urabize umurimo ukora uko bimeze. Yeah, icyo navugaga ni iki, nuko hari umuntu wa gatatu uhawe ubutabera n'uhora witeka imana nyine ngabo kandi yari yamaze gucirwa witeka. Some other people, they ignore this, they ignore. By today I want to confirm you what happened for those people who are ignored God's judgment. Iyo niyo nkuru ngiye kubabwira, bimeze gute, biteye gute, nimukurikire. Reka dusuze Ntirushwa Jean de Dieu, umwega ukomeye cyane wo kukibuye okomecha ni munga mungo mayabiga. He was a friend of mine. Yamfunze imyaka ibiri ndafungurwa tuba inshuti, akomeza kuba majigiri. Ya ngiye no kuva muri gakondo y'abakiranutsi naramubwiye. I informed him nawe akora nyina nka majigiri, bantegera ku mupaka wa Gatuna nanjye nicira Kagitumba. Very soon we will be in that country. Reka rero mbabwire inkuru nziza ishimishije ijyanye n'imanza zitabera. Hari amakuru nyine njya mvuga abantu bakayafata gutyo, ariko bitinde bishyirekera. Whether you believe or not, whether you like or not, things will happen. Hari ahantu nari ntuye, last year mu kwezi kwa kane. Noneho kiateka yari umugore wo mu bwoko bw'abakisi, akajya akora ibintu by'amarozi, akaza akituma imbere y'umuryango wanjye. You know, byari ibintu biri very very weird and complicated somehow. Ndavugana ariko ko mfite kashi, nirirwa ndwana n'abantu mfiki, ko nizi ikoranabuhanga, wakoresha ikoranabuhanga. Ndagenda ngura za kamera za CCTV shyira ku muryango wanjye. Maze gushyira ku muryango wanjye, ikibazo kiravuka. Hey, kuna watu wanafanya mambo yao hapa. Ubwo yavuga nyine abantu b'abagore bazana abagabo, abagabo bazana abagore, byose bihuriye na CCTV. Nashyizeho CCTV kamera zikomeye cyane zihenze z'ibihumbi, naguze iz'amayero magana atanu, arundi magana atandatu. Nkajya nkontoroling ibintu, naba ntari no mu rugo, nagiye muri tawuni Nairobi aho nari hose. Kubera ko mfite, nahise ngura ntuza, nahise ngura modemu ya kabiri, nkagira modemu ngendana gatoya, nkagira na modemu yindi nini ya Safaricom iguma mu rugo ya 5G. Nuko babona yuko ibintu bakoraga bibarangiranye, babona nakontroraga plot yose narayirebaga because of my security. Umugore nibwo agiye ashatse abahungu be n'abandi bantu, baraza baransagarira, baraza barankubita, ibintu biracika. Ndagenda njya polisi ntanga ikirego, barabafata barabafunga. Maze kubafunga batanga kashi bavamo, mfata kesi nyishyira lawyer, mfata footage ibimenyetso byose ndabitanga. Babwira umugore, bamubwira ati rero ufite abana batatu uzafungwa n'abana bawe, ugomba gushaka uno muntu mukumvikana, otherwise twebwe ntabwo dufite ukundi kuntu twabigenza. Abapolisi babimubwiye, dusaba imbabazi. Misi wezi bomba msamaha, misi wezi bomba msamaha kwake, ndamwihorera. Mayiro arambwira ati rero iyi kesi ugomba kwimuka aho utuye. Mba ndimutse ndigendeye, mba mvuye aho nari ntuye ndagenda. Yari ilo yatumara imyaka 12 wankoreye akazi keza muri za kese zinagiye ngira, harimo kesi y'umwana wanjye w'imfura Rwogera Michael, harimo kesi ya divorce ya Murekatete Odeta, twatandukanye zose zabaye successful. Iyo kesi yari ya gatatu, ariko kubera ko uwo nareze ni umukisi, aya prosecutor policeman ufite kesi ni umukisi, my lawyer is a kisi by tribe. Ibintu byarakomeye cyane, babona ko umugore nyine famiye yose izafungwa, baragiye bagenda kwa ODPP, DPP wa sub county. Hariho DPP wa county na DPP wa sub county, hakabona DPP in general ucontrolinga ba ODPP bose. Baragiye kesi barivangavanga ibintu, barabyangiza, batanga kashi, kesi ijya mu rukiko, babayikuyeho bayitera utwatsi. Online twaburanaga online, mbwira umucamanza, namubwira ntireba ibyo bankoreye, dore umubiri wanjye ukuntu umeze, dore ukuntu bankubise, ibiki n'ibiki. Hari imyenda nakundaga, nari naraguze myiza ya shokora, ipantaro ya shokora n'ishati y'umweru ifite ka chocolate. Narabishakishije, narabibuze, n'ubu nakoze oda i Burayi, sinzi nimba nzayibona. abantu b'abacuruzi bajya kuzana ibintu za Turkey, Italy, wherever. Nuko bagenda bajya kuwitwa, reka ndi kuvuga amazina ye, bajya ku muntu w'umutegetsi ukomeye, baragenda dosiye yanjye barayangiza. Ndangije mbwira lawyer nti rero tugende tujye kureba uyu muntu ukomeye, turagenda tujya kumureba. Ndamubwira I am a writer international, if you don't solve my problem I will expose you. Ndako exposing rwose, and I can do other things, I can spoil your job. Ariko ubwo nabivugaga namaze kubaha file number, na lawyer nari namuhaye file number, ibintu byakomeye. Hey, ODPP yabyumvise, kesi yanjye bari barayikuye mu rukiko, barayijugunye hanze, ariko umucamanza w'umugore aravuga ngo this case I rejected it under of section 87. Section 87 iravuga ngo you must reinvestigate again and gathering information kugira ngo kesi yongere itangire bundi bushya. Umutegetsi ibintu arabitunganya abikora neza, ubwo noneho kesi isubira mu rubanza mu rukiko. Hasigara rero ndiringa na my lawyer, umuntu twabaye inshuti twamaranye imyaka 12, umuntu wagiye ankorera neza, nagiye muha kashi biki n'ibiki. Abaroya barahenze cyane, baroya barahenze cyane, kandi lawyers ni abantu basabiriza, urabishyura, amara kubishyura bakagera aho ugira ngo ngurira lanchi, ukamugurira lanchi, nyuma ya lanchi mpa amavuta, kandi wanamwishyuye. Kandi imagine that, ibintu bitari no muri gahunda. Ibyo byose ndabikora, nyuma yaho ndambona amahere kwambona arimo kugenda ancisha amakona, ancisha amakona. Dufite footage, urubanza rwose ruba rufite footage, ibintu byo muri za CCTV ruba rworoshye cyane, ni ukureba footage. Footage abapolisi barazihisha, ibintu biracika. Imana imbwira ko loya abifitemo uruhare, arimo yangiza kesi yanjye. Ndagenda ndamushaka ndamubwira nti rero you are my lawyer, we have been a friend more than 12 years and then now it look like you are against me yet you are still my lawyer. Namubwira ni sasa I need one thing, just make a photocopy of my case and provide me my invoice of the money I paid you. Tell me, my dear, I am telling you, he refused, he denied to give me my invoice of the money, he denied to give me the copy of the case. Ndamubwira nti oh, nuko nguko ibintu bimeze. Ndamubwira sasa I want to help you on this, don't be bothered, and I can tell you that I am out of this case. Hii kesi mimi nimekuachia, baki nayo, uendelee nayo, na ile pesa waliokuwa wanataka kunipatia wakuletee wewe. Hata wakinipigia simu nitawaambia wakuletee. Mimi sitaki pesa ya hii kesi, na sitaki hii kesi, njewe nikuramo. Baza kumpamagara ambwira ngo twumvikanye, ndabwira nimufate kashi mugende muzishyire loya, kuko akeneye kashi, arashaka kashi, njye nta kashi nshaka. I am out of this case. Narinzi ibyo nakoze. Uyu mugore w'umukisi yagiye mu baganga, mu bapfumu ubwo kinyakadomo, hapa tunawaita waganga kwa Kiswahili. Akaenda akazunguka, arizunguka, wakamwambia my dear, uyu muntu ateye ubwoba, turimo turamureba, hakaza umuriro. Babikoraga mbireba, abaganga bose yagiyeho, aba bakisara barangiza ajya mu bapfumu b'abakamba ngo nibo bateye ubwoba. He, abakamba baramubwira bati ntuzanagarure, ntuzanagaruke hano, nimba ushaka amahoro uyu muntu, uyu muntu azaguhitana. Ubwo ngewe kesi nyivaho completely, ndaza nikorera umurimo imanza zitabera. Umuhungu wa muzehe ndiryamira, nikorera utuntu twanjye, ntangira kudininga n'ibinyamakuru n'amakuru bla bla and my life. Basi imana rero turakora idinga we crash timbwira imana ni rero nta kaje kashi zanjye ntumpaye ubutabera hanyuma urambwira guca imanza zitabera. Kimwe mu bintu byatumye urwo rubanza rumaze umwaka, kimwe mu bintu byatumye ndeka guca imanza zitabera ndabyihorera, inyange ndayihorera kabisa mbishingukamo. Bwira imana njyewe ntabwo nzajya nca imanza zitabera zawe, uzikore uzitunganye, hanyuma nibigera kuri kesi zanjye wignoring as if I'm not a human being, I'm not your servant, I'm not a chief justice of the world. First of all, I need you to provide me. Umpe kashi zanjye, umushahara nkwishyuza, ndakwishyuza miliyoni imwe irenga y'amayero utampemba. I need my money. Njyewe akazi ndagahagarika. Bwira Imana ndayibwira ngo udakuyeho umwaka gara, udakuyeho Samuel William Ruto, njye ntabwo nzongera gukora akazi. Imirimo uzayifata uyijyane kwa Rwigara, niba bafite kashi, niba bana wateje ubwega kwa Rwigara, zana ibyo kwa Rwigara, umpeza mu butayu kubera kwa Rwigara, no kuba warisha umukobwa wa I don't care, nta n'ikintu binambwiye. Bya ibintu by'imanza bitabera mbishingukamo gasore, ntangira kwikorera amakuru. Ntangira kwikorera amakuru asanzwe. Ngira ngo ibyo murezi twigeze kubivuganaho. So by yesterday, I'm surprised so much. Mbwira Roya, ndamubwira ngo Roya, nubona ngarutse muri ofisi yawe, uzamenye ko majeshi ndi imbwa nyagasukugure. Imbwa itagira umurizo, umugani wa babandi. Umugani wa Murekatete na mwishywa wanjye Mukeshimana Jeannette. Nibambwiye ngo ndi imbwa itagira umurizo. Ndamubwira nti oh, imbwa yakwigishije, mwembi narabigishije, mbigisha mpaka murangiza high school, imanite kuri kashi zanjye, none birangiye ndi imbwa. Wewe Mukeshimana Jeannette wanyu ni abatindi, nta nubwo ari abakene, ni abatindi nyakujya. Nakwishyuye primaire, nkwishyura secondaire, ndagushakira n'akazi, none kubona ko umaze kuba inkumi, abantu bagutereta bagutongoza, usa neza kandi bakagutongoza uba iwanjye, ndi imbwa. Ntavuga nti sawa, ndabyemeye. Murekatete arambwira ngo ndi imbwa, ndabihorera. So dear brothers and sisters, ibintu biba bikomeye cyane. So ku giti cyanjye rero, by yesterday I'm so surprised. Nabwiye Loya, ndamubwira ngo sinzongera gukurikirana no rubanza. Iyi ni kesi ifite ibimenyetso kandi uzayitsinda. Nibaguha kashi uzazirye, jye ntabwo nzikeneye. Muri iki cyumweru rero, umunsi turi kuwa kangahe, kuwa kabiri. So last week, Imana yerekana abantu bari mu rugambo, abantu barimo bavuga, ibintu bikomeye cyane, basa nk'abagambana bikabananira. Bahuye n'ibibazo bikomeye cyane, kuko yewe iyo nshaka kukurangiza ndagenda nkagura ikintu bita konyagi nkayinywa ndimo nca imanza zitabera, ibyo bita prophetic action in God's judgment. Ni ukuvuga ngo iyo nyoye konyagi, yewe ntabwo nyanywa inzoga ubundi, sinazikunda rwose kabisa, sinzikunda. Ariko iyo tugeze mu kintu bita prophetic action, iyo nshaka kugira ngo nkuhemukire nkugirire nabi, ndagenda nkagura inyama z'ihene nkazotsa, yari umwuka w'ikinyoma, yari umwuka w'intambara, ngura inyama z'inka, yari umwuka wo kwikunda n'ubusambo nka biriya by'umwaka gara ndashaka gutanga ubutegetsi, ngura icyo bita pork, inyama y'ingurube. N'ubu ndayifite, nayiguze ejo, nangiza nkagura konyagi, ahasigaye nkaca imanza zitabera, nkazotsa neza nkazirya. Prophetically uba wishe umwuka w'ikinyoma. Kunywa konyagi, nywa one just one glass, ni ukuvuga ngo ni umujinya wo ku rwego rw'ikirenga. Ni ukuvuga rero ngo imanza mba nciye, mba nzicanye umujinya n'ubugome ukabije wo ku rwego rwo hejuru. Ku munsi w'ejo nari niryamiye nduhutse, nari nagiye mu bice by'ubuhanuzi n'imanza zitabera, 3 and 10 3 11, birankomplikatinga, biba ngombwa yuko mbihagarika, numva bintesheje umutwe. Uyu munsi niho nabyutse saa 8 z'ijoro, banza ari saa 9 n'iminota 3, ndagenda ntangira muri 301, 302, ubu ngeze kuri 310, ndekeye aho kuko ndumva umutwe wabaye stuck. Ku munsi w'ijoro ndyamye nduhutse, ngiye kubona mbona prosecutor, umutegetsi ukomeye cyane. Prosecutor arampamagaye ati bajeshi bitiza makuru yawe nime ikintu cyantangaje yampamagaye arira noneho numva ngize ubwoba unajua majeshi nimepata shida mingi hii kesi yako imenisumbua ndamgrani eh hey, madam je hiyo kesi nishaachana nayo mimi si siko kwa kesi hiyo kesi uifute kabisa uachane nayo completely mimi nishatoka kwa lawyer Ogeto tumekosana lawyer wanjye ntabwo twumvikanye yaramemukiye kubera ko umuntu nareze dufitanye urubanza wowe ubwawe nka prosecutor yaguhaye kashi urazirya aha kashi my lawyer mukanipeleka hivi hivi so mimi nimejitoa mimi siko kesi hapana hapana majeshi usitoke katika kesi mimi nimepata shida mingi mimi sasa nataka kufanya kazi yako vitu aravuga aravuga ndamwumva yeye ndamwihorera yumba na comment kwa sasa mbona hauongi ni sawa wewe nenda ufanye yumba yuko ntabikeneye arajeje abaze kibirata 33 Ni mvugana na madamu mubwira ibibaye mubwira nti he bya bintu bya kazi mari na amazaka kazi arongera arahamagara hataza amajeje kandi ubwo nindi urimo kumukoresha ni lawyer lawyer atinya kumpamagara kuko ngo namubwira ngo gisi nzongera kugushaka n'umunsi wa rimwe ndamwira nti kugira ngo wemere ibyo nkubwira rukuri nari naramweretse za file namba na print ze kuri paper namwira imyaka tumaranye ntabwo aruza akazi nkora dora akazi nkora ngaka abaloya mwese nabaciriyeho iteka nuramuka witwaye nabi n'akazi kawe ubwo rero nza kumubwira lawyer urebe ko ari abantu batagira ubwenge ndimo nganira nawe ahamagarwa n'umuntu wahawe inzozi n'uwiteka imana nyiringabo ndi muri ofisi uwo muloya mugenzi aramubwira ati he narose inzozi mbona utwaye imodoka ukora accident imodoka irashwanyagurika eh damu ya Yesu Kristo inatufunika ndamubwira rekareka lawyer amaraso ya Yesu Kristo yaje gukuraho ibyaha ntabwo afunika abantu amaraso ya Yesu Kristo ntabwo ari ibiringiti ntabwo ari duvet it is not a duvet my dear musobanuro ibyo amubwiye ndamubwira nti rero your law firm will be closed very soon and it will be closed because of me imana ikoresheje uwo muntu aguhamagara ndi hano ibi ni ikimenyetso yuko kesi yanjye utazayitwaramo neza so maze gutandukana ndamubwira ngo uwiteka yavuze ngo ofisi yawe arayifunze ndasohoka ndigendera so akoresha rero uwo mukizi mwene wabo aba prosecutor baravugana nibwo ampamagaye yampamagaye ejo inshuro ebyiri arira anyinginga ngo nemere ngaruke mu rubanza ntabwo nagiyeho kesi nayivuyemo noneze murantegeka kwinjira muri kesi ngo no turataka tumarize hii kesi bla bla aravuga aravuga mutega ndamubwira noke unataka nikwambie ukweli haki niambie ukweli ndamubwira ni jewe na ibyo nakoze narabikoze nta mahoro uzigera ugira lawyer nta mahoro azagira n'uriya mugore wampemukiye nta mahoro azagira n'umuryango we wose nirisha wamaliza completely sasa ngo tugomba gukora iki kugira ngo ibintu birangire ndamubwira ni kwa sababu mimi nimepata shida kubwa sana ndamubwira na bado utapata shida kubwa sana ndamubwira iki ugomba gukora fata bariya abantu bankubize ubajyane mu rukiko nurangiza kubajyana mu rukiko ufate dosiye zanjye zose na footage wari waranze gutanga n'amafoto ya CCTV byose ubitange numara kubitanga please contact me I will redirect you ndamubwira njyewe ntabwo nari nkeneye kujya mu rukiko nari nkeneye kashi niba batarampaye kashi rero I can punish them already I have punished them I punished you and I punished my lawyer ngo basi kama vile umesema hivyo nitafanya vile mimi nikamwambia fanya vile ninakwambia usipofanya vile mimi nakwambia utapata shida prosecutor muzima vuzi nduru hanyuma abantu bingegera abantu baraho ubuntu bwingira nka bwa Jean Paul turayishimye mwicanye nka Bernard Umuhoza bukirwa bumpigahiga mwamige mwe mushobora kumbona stupid so let me tell you this nikimarizia abega deadline yanyu ni December mugomba gukora handover mugatanga ubutegetsi ku mwami Kigeli Ndoli ni mutabikora ubwo bizagenda ukundi mwabonye ko intambara ya DRC Kongo nayo ikiriho iteka bagomba kwemera kwinjira mu biganiro as simple as that sinshaka kuvuga byinshi I was just thank God what he has done kuko namubwiye nti jewe kashi zanjye zariwe na lawyer around around amayero igihumbi namwishyuye none ntabwo umpaye ubutabera then urambwira ngo ngiye nkore umurimo wawe. I rejected. Ye muri uyu murimo mpagarara ninasimama kidete. I stand in rule of law. Iyo mvugana n'Uwiteka Imana Nyiringabo tuvugana in rule of law. Iyo ushaka gushobora uhora Uwiteka Imana Nyiringabo ntuzazana ibintu by'ibigambo birebire ngo wasenze ngo wakoze iki bla bla. No! Tell him about rule of law. Ikintu bita justice. God, please, can you provide me my justice? Urekeraho. That is the language he understand. Iyo uvuze ikintu bito ubutabera Uwiteka Imana Nyiringabo barakumva. Azi ubutabera icyo ari cyo. Hari utangiye kuvuga ngo nkeneye inzu, ngo nkeneye imodoka, ngo nkeneye ko abana banjye. Aye, that's a stupid things. Ibyo biri muri package ya full justice. Normally ku bantu bize amategeko habaho half justice, hakabaho na full justice. So if you want to work with God and working with him and walking with him and stay with him, you must support God's judgment. Udashyigikiye ubutabera bwa Uwiteka Imana Nyiringabo ntabwo bikunda. Uyu mwene data uha ukuriweho file number ntabwo ari uko ari umukiranutsi, not at all. No, n'ejo narabimwandikiye. It's because his deeds. Nuvuga ngo Uwiteka Imana Nyiringabo yari akeneye ko imirimo ye ikorwa, ibintu bikorwa neza, ABCD. Ashaka umuntu umwe araza akora iyo mirimo. Iyo mirimo amaze kuyikora, uyu munsi wa none imuhesheje gukurirwaho file namba. Bakundwa, twongeye kubashe muri mwese mudu kugira gatanu kuri gatanu. Twingira neza ko Uwiteka Imana Nyiringabo akomeje kubana namwe no kubitaho. Mugire ukwezi kwiza, mugire ibihe byiza. Kwa Rwigara twarabihanganiye cyane, ariko baduca amazi, baduca Nyabarongo, ariko ibintu byabo nabo birasa nkaho birimo uruntu runtu, bisa nkaho bidashobora kubatunganira kubera gusuzugura imanza zitabera z'Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo. Tubifurije ibihe byiza, rero mugire umunsi mwiza. May the Lord protect you abundantly. Mwari kumwe n'umwami Kigeli Ndori.
Kwiruka inyuma y'iminsi nisige negereye n'abakambwe ngo bangire na misumbizi ndi mu buzima je n'ai jamais trouvé la réponse que je veux je n'ai jamais trouvé ce que je fais. Nabajije Bibiliya igitabo mu ndacuzo y'amateka y'ukuri we hakurya ya rwa ruzi iwa zicara nkaruhuka sinzongera kwiruka habe no guhagarara inyuma y'ibihe nzaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe mpagaze mu gihe kitazashira ngwino tujyane umugenzi we ni heza kuruta aho dutuye tuzabana na jambo maze aduhe ijambo tuvugire ijambo imbere ya jambo haguruka mukunzi wanjye we ngwino tujya ne dore itumba rirashize. byo urabije kwisi igihe cyo kuvigira kwi nyoni kirageze kandi rwiginugura twumvikanye mu gihugu cya ngwino tujyane Yesu we ni wowe utazansiga fata ukuboko tujyane ukomeze unyereke inzira izuba rirarenze kandi inzira ni ndende fata ukuboko tujyane ukomeze unyereke inzira izuba rirarenze kandi inzira ni ndende ngwino nubwo isi isigasiye amateka yacu ngwino ariko izadusimbutsa idusingiriza isumba byose ngwino tuzasesekara yo duseka maze dusabane n'abo dusanze ngwino tujyane tuzasusuruka turi kumwe na sogokuruza Abraham ngwino tujyane muri bwo tuzaba dusoje urugendo